kama vitu kama watu kwa dunia.
Lazima tupate ile kitu wetape.
Owe baba kambongo bora minyonge. Misio ikimomba unajijua.
Wanamwita DJ Kabo Mshenzi.